Scheiße.
Wakisa!
Oh, Lucia, Lucio, Lucia. Ngia kama mjusia, mjusio, mjusia.
Lucy kafiri.
Shake your tail feather.
Oh, Lucy kafiri.
Shake your tail feather.
Ekalia bamba mbigata na planet. Nime simama kilete. Fanya kona pigia deki na manichome. Jani, jani kime.
Sema nakusa pakaro, minakusa pakaro. Yani moto fire, kaniganda migando. Kaniganda migando, yani kama chawa.
Oh yeah, I like it wet and crimpy.
Asema tamo kama baby. Kampiga sticky yigi yigi. Sasa nyumbani ya pakali.
Oh yeah, girl your body's on fire. Oh na 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 na. Body's on fire.
Oh Lucia, Lucio, Lucia. Mkia kama mjusia, mjusio, mjusia.
Lucy kafiri.
Shake your tail feather.
Oh Lucy kafiri.
Shake your tail feather.
Sipendi baby shusha golda wrong mwongo ndi kwenye wo 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 wo. Asema ex wako muongo, muongo nyonga pinda kama nyongo oh, nyongo oh.
Yani unavo nyonya mwongo wadi unatokwa nyongo.
Nipe
yote kaminifu sinipe rombo.